Next Time Production.
Arrosez ma moi n'en fous. Nini esimbio kotika ngai sheri otiki ngai na bana na kokende na bango wapi yonde mama ya bana rudi nju ya mutoto yonde mama ya bana wo rudi nju ya batoto bebe mukeha alilaka telo soki aleli azaposa libela mama na ye abebe mukeha Lagatena, soki aloni, azaposa libela mama na ye. Songae, chéri, songae, songae, chéri, songae, songae, chéri, songae, songae, chéri, songae. Minanza kutete meko, ndumo bima na olala te. Minanza kutete meko. Minanza kutete meka Kutu mobi manaula lake Wapi bomona kisoso mobali atamboli na bana Soki bomona kie botika natambola na bana Nanga leone nyacha Ananana Leone nyacha na batoto taenda na abo wapi Kila siku paga kwanza kuria na manana Mokolo nini ngana kosepe la jurnyo soka kakole la lela Pardon, pardon, kosa langa boyete Pardon, pardon, kosa langa boyete Tongae, chéri, songae Tongae, chéri, songae Ninja fort, papa na kasongo Mayo Skelet, Sera na Agnesi Orion Lamba, Leven Angarama, Papi Graciela DJ HPL, Moulozi Wangoma Mon manager Samson, papa na Christine Mobale ya mama Emeran Sumbela Batika yo Famille mwana fumu ne tombera jamais Arrosez-moi mwana fumu
We're gonna have a bonus choice